Nkwa asɛm brɛ ni onua. Ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa asɛm. Wɔmmɔden asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo, oyɛ wo ba ne wo namfofoɔ. Na wato nkra afrɛ wo sɛ nkwa asɛm brɛ adu. Asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ne yɛde brɛ wo. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ woama yɛhunu dɛ. Sɛ ɔmahyɛ yɛn ho da foforɔ ti sie na yɛhu nnawɔtwe foforɔ bosome foforɔ ne afe foforɔ nso bio ɛne deɛ mu yɛbɛbɔ mpae ɔdɔmfoɔ mmɔbɔhufoɔ mada wo ase sɛ biribi wɔ ase dekyɛ sɛ yɛde ma wo yɛda wo ase sɛ ama wo ma yɛayɛ krado sɛ yɛtie wo asɛm ɛfiri nkwa asɛm Awurade bi yɛadwene ne yɛn te aseɛ ni na bi yɛn ani ne yɛ hɔ de kyerɛ w'asɛm. Sɛ wopie a yɛn mu biara anyɛ ɔyera ba. Ɔdomfoɔ mmɔbɔhufoɔ wɔso adom yɛn na boa yɛn. Awurade Yesu din mu na yɛbɔ mpae. Amen. Nkwa asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ na yɛde brɛ wo bio. Onua ɛda so a ɛwɔ. Ewiye brɛ nsɛm a ɛna ɔkyɛ firi edisɛm eti aduonu mmienu mu. Ti aduonu mmienu yɛ asɛm a yɛkan ne yi mu du mmienu. Deɛ ɛdi kan no woyi mu yi mu du no ɛde ba a wohu sɛ Bible no ma yɛde di sɛ ɛberɛ no si aso. Ɛberɛ biara ne hɔ bio nti ɛberɛ biara ne hɔ sɛ yɛbɛtena ase. Na ya postpone ensem o ne mate e chama se samadwen se dia poko kwa kanya msem na festus amoti ye no ohene oso de e chira sanso ena wati se fanfonso che na sabon fanche o e chira o de tafufro Bio nso ɛkyena mɛsom nyame ɔwɔ de afi kɔ na wie afi de mɛyi mu hɔ de asom nyame ɛbrɛ bie ni hɔ ma saa sɛ wo bibi a ɛndɛ ɛna sɛ wo yɛ ɛsa sisua adeɛ ebi ɛfa sɛ ɛbrɛ bi bɛba a sɛ wo yɛ fi a wobɛkɔ so ayɛ fi ara wo yɛ obi a wontene a wobɛkɔ so wontene ara ɛna wotene so a wobɛkɔ so atene ara. Ɛna woyɛ holy so a kronkronni a wobɛkɔ so ayɛ kronkronni ɛne nti no a character ɛbɛyɛ permanent ɛnyɛ temporal biribi wɔ hɔ a saa deɛ no bɛba ɛnti na meka sɛ sɛ biribi wɔ hɔ a na ɛsɛ woyɛ a ɛndɛ ɛsɛ na ɛsɛ woyɛ because ɛnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Jesus is coming with reward. Yesu ba ɛde akutua kura ne nsɛm na ɔde ɛba. Na mepɛ sɛ mebisa wo asɛm bi sɛ sɛ wokora saa bere a wote wei sɛ Yesu ba wofiri sɛ akatua bɛn paa na ɔde bɛma wo. Wɔyɛ nka nokorɛ. Akatua bɛn paa na wofiri sɛ Yesu de bɛma wo. Wo a wonim pɛbebree mene afoforɔ kyɛ Onyankopɔn asɛm a metaa ka sɛ dia obekɔ heaven no onim dia onkɔ heaven so onim esa sɛ me na na de kaje sɛ de waira no no onim bebi ɔhye obi ayira a ye pɛ no ɔno a waira no onim bebi ɔhye eti eye dan ara obehu abrabɔ bi a wo bɔ no na ye bɔ kɔkɔ sɛ saa abrabɔ no ɛne onyankopɔn asɛm bɔ ebra twɔ ho firi ho ya sɛ yesu wɔ ba ɔmfa nyɔma ndi agro masa onye nimpa ɛnkyɛn Noa ma brɛ no so. Ɛmɔm bebree Noa ka Onyankopɔn asɛm mfie ɔha ne edu no 120 years ɔnya ɔkra baako koraa o. Ɛkyerɛ a nsuyiri n'akyi no ɛna afei deɛ nnipa yɛ wagyɛ sɛ yee hono yɛ anka nanso na ayɛ dɛn aka akyi nti Noa ɔno ankasa na ɔno yɛ mu adeɛ no. Mana so ebe shita wa sasi wesu. Sodom and Gomorrah. And put nine nine and coupon quaji woman. Oh, don't Lord, Nerin and Bamba Minu. Banu sana or tea, Bama or Sumi and coupon fianino. Nan any giriasi no me echi. A door done in Chinese. But then bizarre. With Uncle Paul, yes, a wine yet bribi ama lotto. Because who is a waji nukuna and then a mania, like our John also come. A castle may kind of crutch or say. A do baby, we didn't know when you're beating me up, who couldn't beat me up. We have a soon papa or some home. But I would jinna, no momo. But my dear, I say, also, what for me do you be? Bia nso betu anamo di onyankopon echi won okware mu no ifi se sabe den ebeboa to kan ni yimu edumie no na entie de yakopon asema oka na afetu ye hofu osehwe mere bantem na mikura makatua se medere bema obiara sadia nnwuma tie amen ei ede obi enye djuma ewo yuesi Uncle Jack Uchia, our GNTCU, Debbie. We Juma, Bibiabe, we Juma, and one of our Kuchia bedding, a beba. And the may perceive me bizarre, what could you have been pan? I call you a fool, Yanko Pongo. Put a God said, behold, I come quickly. My reward is with me to give every man according as his work shall be. And you be a Jumachitiano, and I had the excuse to bury home. No de hum waye e de ade amamaye. Mini abo modia se. Ubobo bra papa na wenya akitia papa. Mubeye ya u. Mwo ya. Se wune ni wimu ya nuwa mune shasi u. E taka sa. E de ne de wano de wenya sa. Di biye ye e jine. Fi bra papa obo ye. Dofo di mwa kriso sene kraa jim kwa. Enye. Mane nya asa wakese mhunu ya asa wu. Wanja wako kase, eje Abraham wei mesira wu. Makrachi, efana nsati ya mwonsu yumu. Akra, nafome kama teka mano, na mehu yade, e irami. Akwenye ni hubi wu. Eje wako kase, mbile nye nye du, debesye nye siye wu. Dese bani nye na abe wu. E den na uye, mini ya wuti mi. Odofome do pa, na Obia in ho yes sinless perfection. It is a bra yet tio yanko pass me near the 2 year Say a betri and home free dear anti winara. Nase, and yanko pon a ba. Yan yo yraba. A de wo kind. Maku, humanity do me and sa. Imo, a dear son nominated the essentia, or see. Intimonyang. Namunimu da qua, if you are no beba. Ana jufa, ana desiumu, ana akoko bone, ana anopa. Si uni da, ifiwa nbebu, ana bra akoko bone, ana desiumu, ana anajufam, ene ifiwa nbebu unim. Na we mfrimu, mpufrimu, ame huni se, Madi da. Semunyan. Watch ye therefore. For ye know not when the master of the house cometh. At even. Or at midnight. Or at the crow crowing. Or in the morning. Unim da. Baba baba u. Mini obi biwa. And then I say we yo. Baba fiwa si chayna mi ba. Nyan munyan na mun chayna mi na mi ba. Bede. Oba baba dina na ju. Unim so baba na ju. So baba na pa u. So be we o. So be like who call bomb the wooden him. Now the answer is a woman. The comfort of this kiss of mom. So bang. Now could you have bang panne in a discuss of a mom? Said an American, once in no one more brew, once in a lot or more time and so. A good boy ye be. So be bois or more. Now says as a banner na kuma, ne di, and no money we are seeing no machino. I don't know, I'm not done in Chinese. I don't wish we saw by a sentence. You want to say, Master, heaven won gold and any papre every gigri no Bible say heaven a betitia gold so. But yet da kobetina si da and at that time you wo a revo a mania kwadan da ah sa yumini yina de ifro why you mean yina fufro. Na wa wotu ni din kunim no odi akotia bi brewom do ba ma won kwan a obefa mengetim no anko fechiri minia awuchi mi ele kwase mi brew ya futu okase pa se na di excuse okura akotia no di bo wo yisa akotia ben when you throw a ball on the wall it come back to you the law of karma ya obeye no e ho akotia na obede ubenya be kan fura di excuse ma ya di excuse on kan onumu Omwao na bobo tinye jina pintin. Kwa semi fi life word media bistu wana yede nye brevo. Na ya dombre na ya kwa jeda. Unu ya chine ni wana wadi ya wawwa hon. Mini ya ubibiwa sabi nese weye. Nyamana ya se ni penye ne hon. Ni penye na ya bwani yangu penye nyama bon. Oh yes. Bwana kutu ya se ni wu. Nyangu pa atma chani dan kwa. Unu wadi jesu kiso dimu. Babu se. Sa uji mfunso otuma. Na upe muka. Wadi jesu kiso wishore ye. Yay, na ampa mintino wi no bagim kwa babu banyan kwa babu su banyan kwa ji wonpa ebi radi yesu asama ba mchen jitu mi se bi odi banyan fa fu so chemi fa se mi kra ene ma jin kwa betna si mami abade na betna mi mu da de na church se mi no minya asori a oka no kwa se mo babu mu abade mi tuma na mo so ba me ni masifo nyina anyo yede ba san se ba o jiwa no adwuru fiefu nyina me kan fu yesu ma obi o se bo mo woni age ene ya twa odin wo nkwa homa no nya min shrawo sa bo san pawe adon fo mo bo hufo mo yakobon eda wase se onu e bom pa e wo no kremu kwaje no se wo pia anyo yira ba asemi fi life word media ministry wo ana yede bro mo so mfo akwa hefod ana me ne mo che asemi. The telephone number is 0244-86949. 0244-86949. I am Kwansem. Nyamishra. So, we'll see you in Kwansem. Bye-bye.